wako nisianguke nisipeperushwe na upepo kila nifanyalo lifanik